nivumilie mama, tarudi home. Mwenzako nazisaka tu enjoy.
You are the only one, the only one for me.
Alexis on the beat.
Umejaliwa roho ya upole, oh mama. Nacho kwamba mi uniridhie, oh mama. Japo maisha sege ne mnege, twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, we gandama.
Basi chonde chonde aishore, hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke, na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe. Wangu toka zama wapeke.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama. Vibajia utafurahia. Najua umenimisi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tama.
Awala waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi, wando tunda mindo sidi. Mina kupenda sana, tusiachane mana.
Nivumilie mama, tarudi home. Mwenzako nazisaka tu enjoy.
You are the only one for me.
Oh mama, oh.